love all the beats.
And Anita daddy oh, daddy oh. In the color city oh, city oh. I like you on skin color. Figure umbrella, kitu mena mwela mwela. Oh yawe, iyo miele kichotara. Chuchuki fani mnara, selan mejaga jala. Kibo yawe, tamajirani atumitina. Chumbani tumekandana. Atupatikani kwa vikao vya. Wasi tuambukize corona.
Kama tupo quarantine. Quarantine. Kama tupo quarantine. Sisi wawili chumbani. Kama tupo quarantine. Quarantine.
Ananilea kama chau dere mambu ya pwani tanga. Ananipa love la moyoni haina ndere wala nyanga. Kwanini nisi tule ndani nende kutanga tanga ah. Ananipotamu kichogoni anafiramba namba. Mama, kama kuna chuo kasoma. Mana mapenza na yajua. Nimegusa nimezama mazima. Kwenye ulingo nimezidiwa dinasema. Simone pole pole anamanjegeka. Misamba kama mshare na vyo mchomoka nami. Mikono mbele mbele mwendo mateka. Misha niteka, nimetekwa mwenze. Hata majirani atumitina. Chumba nitumikandana. Hatupatikani kwa vikao vyo. Usitwambukize corona.
Kama tupo karantini oh. Karantini.
Chumbani mina.
Kama tupo karantini.
Just me and you.
Sisi wawili chumbani oh. Kama tupo karantini.
Chumbani.
Karantini.
Chumbani mina hey.